Once again, my lady city stand up for sure. Young guestlers on the building. Ha, hip hop rider. Ha. Usishekene penda hipo no shishtukia mbili Etni vip mina develop Ni buru dani jena dani likumbusa lempizani Wapwana dani hip hop si honi hip hop ni tamaduni Kwenye hi rap uko litazamo soni Lakini awesta mwani vipi ni mefil rohoni Hatikona kuja mpala sema ni mechujia Sijowa game so washkaji msi blem Niko badu still for the show sijacha seal Niko beast to na deal is street koko wa hip hop Nonyesha wezo na potra yangu melezo Sio picha kunguza lafko roza sio kujuza Sidumishi honi bro ila kwa stanza Bili kwa rahisi yonajua umesha ipata Chekwa kapa love jam wane hipo na busabai ha Ufki masla hipo pinale misha na zeni na burudisha Mastadu anongia etu maskanzangu weni ni man Bili kiondoka vili ntacha pengo hudi When it tempus duja ona matanuzila When the sile gazole mbradi no kwenja hazi Rap wima ni mpima sionta reza laf kuzama Zina kizwiz jun medata na bits Za subi dana true crazy Usione haya kubalo fikizi nyaya Ukaidweka kando sikia ujume kimchindo Nakoma ele kigendo stress the young cash Ivesa ina resha ubado ja feel korasi Nutama bitch na ujume uliota biti So malindi city stand up Yeah Yeah. I learned the shit to stand up. Triple God of fun on Gourmet. I've got to have some beds, I'm sure.
Hey, you're not paying the hippo. Cause there's a bank at a camera,
super flow.
When you have a lippo, don't move over. Skis a flavor, sa hippo.
Hey,
you're not paying the hippo. Cause there's a bank at a camera, super flow. When you have a lippo, don't move over. Skis a flavor, sa hippo.
Sio propaganda, yes, sio kama kanda Hip hop naipenda kwanza kama wili tunaubanga Awezi menya ndizi bila mtuwa maganda Ni kama kwenye mziki hip hop inakuja kwanza Magu machi mitaana yendelei bila hip hop Kama unabenga wezi bang bila hip hop Goja kwanza sondoki hapo lipo Wachani mwagi vocals upate flavors hip hop They shoot kama Al-Qaeda's Lakini bado hip hop naipenda kama kawaida Walijaribu kunizima wakashindwa Hawakujua siri hip hop inafanya sana Wanasema choka mwanza Cause napenda hip hop kama Farid Kubanda Hawajapenda le serikali ndoshapenda Nite mwana hip hop this is the main agenda Sitaji ugani liniteme kwa madame Sitaji pesa julikane kila sam Just hip hop menifanya kuwa fam Waka mitaani wana mita fire man
Hey you napenda hip hop Cause there's a bank hata kama siu kwa flow
Hata kama siu kwa flow
When you hapo lipo Don't move away skiza flavor sa hip hop
Skiza flavor sa hip hop
Hey you napenda hip hop Cause there's a bank hata kama siu kwa flow When you hapo lipo Don't move away skiza flavor sa hip hop
Sela one love, people pina panda juu Don't give a B, bado magu mashi tu Hip hop na poske na disen weke back up tu I don't care, hebu liza taka sipi tu I just love you, just hip hop inaipenda Ni kama tiba ama intro kwenye agenda Easy back up serikali ndesha penda Niche mwana hip hop, chepili na pina hip hop
Skana kutambeza pepo, skana varusha tope Sina kucheko doni, niko gado fana gome Na hatu wenye choto, ka long time ago ha Nabele puko hardcore ne mezuka Bado nipo hip hop Drama limpo ha Sikali siya hipo na vakuja Na buru disha Skona hodi wana bisha Nabele puko Dena streams ya Ido misha hip hop kama livyo Come on na fanya home ya mini livyo Kwanja hazi mini fight Bele rise hip hop Ya pwani na light summer journey Ha Imaginari kwa ili goro doma homo Na kama hardcore kuitapeza Come on na kuja nipo nguaji hardcore Come on nivepe mene weza kusikone Na vele The young guys like it's a hip hop. For more, your sky,
you're not in the hip hop. Cause there's a bank at a camera, super flow.
At a camera, super flow.
When you hop on hip hop, don't move for whiskey, the flavors are hip hop.
Skis the flavors are hip
hop. You're not in the hip hop. Cause there's a bank at a camera, super flow. When you hop on hip hop, don't move for whiskey, the flavors are hip hop.
Energy of my out here. Oh, yeah, Puya got Daddy J. Oh, yeah, the boy in the hip hop. Got you. Check him, Senator. Yes, and the major hip hop coming in. Just not that consume. I put a mark here, right? You punch down the gas truck. That's what I could do. I want to be my lady city. yote hip hop haijakuwa